tan iyo markii ay sii kordheen dagaalada furan ee uu Mareykanku kaga jiro dunida muslimka ah, waxaa batay fuuqbaxa xagga awoodda iyo dhaqaalaha ee ciidankan, kaasoo noqday mid lagu dhiirada laguna maadaysto xisaabaad badanna aan loo degin. Xilli la og yahay in wixii ka dambeeyey 1993 oo Soomaaliya ciidanka Mareykanka lagu jiidjiiday uu ciidankani ahaa mid qab leh, aadna uga cabsadaan dowlado badan. Aragti ururina la sameeyey gudaha dalka Mareykanka ayaa muujinaya inay hoos u dhacday kalsoonida uu shacabka Mareykanka ku qabay ciidankiisa milatariga, taasoo gaartay halkii ugu hooseysay abid. Mu'assasada Globe oo qaabilsan taxliilaadka iyo talabixinta, fadhigeeduna yahay dalka Mareykanka, ayaa sameysay afkaar ururin la xiriirta kalsoonida shacabka Mareykanku uu ku qabay ciidankiisa noocyadooda kala duwan, gaar ahaan kuwa Mareyniska ee horbooda iyo duulaanada lagu qaaday caalamka Islaamka. Iyadoo 1991 kalsoonida Ameerikanku ku qabeen ciidamadooda joogtay 85% ayaa hadda markaska Globe wuxuu tilmaamay inay marayso 60%, taasoo ka dhigan in wax ku dhow kala bar shacabka Mareykanka aanu ku kalsooneyn ciidamada Mareykanka, isla markaana aaminsaneen inuu ilaalin kara amniga muwaadiniinta Ameerikanka ah. Mu'assasada Globe ayaa tilmaamtay inaanay taariikhda Mareykanka la diiwaan gelin hoos u dhaca iyo kalsooni xumo gaarsiisan halka ay maanta shacabka Mareykanka ah ka joogaan ciidankooda. Marka laga reebo sanadkii 1988 oo aragti ururin la sameeyey lagu ogaaday in 58% shacabka Mareykanka aanay ku kalsooneen ciidamada Ameerikanka ah. Marka laga hadlo xisbi ahaan, shacabka Mareykanka waxa uu kala taageersan yahay labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Aragti ururinta cusub ee la sameeyey ayaana tilmaamaysa in taageerayaasha Jamhuurigu ay yihiin kuwa ugu quusta badan. Saddexdii sano ee lasoo dhaafayna ay kalsoonidoodu hoos u dhacday 20%, iyadoo gaartay 68%, halka ay horey u joogtay 91%. Sida ay tilmaamayso mu'assasada Globe, kalsoonida iyo kalsooni darida shacabka Mareykanka ee ciidankiisa waxa ay ahaa jirtay mid mar kororta marna hoos u dhacda, iyadoo dagaalkii Khaliijka iyo weeraradii 11 September ay aad u korortay. Laakiin wixii ka dambeeyey bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyo Afghanistan ay kalsoonidaasi gaartay halkii ugu hooseysay. Haddii dad badan oo Ameerikaan ahi aaminsanaayeen in ciidankoodu yahay mid awood leh, lana falgeli kara culaysyada kala duwan, sidoo kalena maarayn kara dhibaatooyinka soo wajaha shacabkiisa, waxa ay aragtidaasi isbeddeshay insixaabkii Afghanistan oo siyaasiyiin badan oo Ameerikaan ahi ku tilmaameen mid dulinimo uu Mareykanku ku qaatay. Xilligaas oo la arkay isku dhexyaaca siyaasadda Mareykanka iyo dacfiga askariga Ameerikaanka ah, heer insixaabkaasi uu noqday tusaalaha insixaabkii ugu fashilka badnaa taariikhda. Warbaahinta Mareykanka iyo siyaasiyiintooda ayaa hadda jeedinaya digniino la xiriira halista ku soo food leh ciidamada Mareykanka oo la sheegayo inaanay u diyaarsanayn inay galaan dagaal weyn haddiiba ay dhacdo sida inay wajahaan Shiinaha ama Ruushka oo kale. Warbixin lagu daabacay wargeyska National Intercept ee Mareykanka laga leeyahay ayaa lagu sheegay in cawaaqib halis ah uu ku soo food leeyahay ciidamada Mareykanka, loona baahan yahay in laga hortago arrimahaas si aanay u horseedin in ciidanka uu gabi ahaanba burburo ama uu iska loodin waayo cadow la mid ah Shiinaha oo kale. Khabiirka ka faallooda arrimaha amniga qaramada midoobay oo isoo xiganaysa warbixinta, laguna magacaabo Christopher Booth, ayaa tilmaamay in ciidanka Mareykanka aanu haysan qalabkii daruuriga u ahaa si uu u galo dagaal ay dhici karta inuu ku waajaho awoodo waaweyn oo Shiinaha oo kale ah. Waxa uu intaa ku daray khabiirkan inay jiraan qalabyo badan oo ciidan sida gawaarida dagaalka iyo sawaariikhda oo duugoobay una baahan dayactir, awood dhaqaalena aan loo haynin xilligan. Arrinkan keligii ayuu ku sheegay inuu yahay calaamad muujinaysa habacsanaanta ciidamada Mareykanka iyo inaanan u diyaarsaneen dagaal uu la galo awood la mid ah Shiinaha oo ishayaan Mareykanka. Christopher ayaa walaac ka muujiyey in iyadoo ay jiraan halisyadaas xoog leh iyo diyaar garow xumada haysata askarta Mareykanka, aanay haddana saraakiisha dagaalka ee Mareykanka fahamsaneen halista uu arrinkaasi leeyahay ayna iska indhatirayaan wax ka qabashada culayska taagan. In qalabyada ciidan noocyadooda kala duwan la cilad bixiyo iyadoo dagaal socda ayuu sheegay inay tahay waxaan la qaadan karin, taas beddelkeedana loo baahan yahay in durbaba la hagaajiyo wixii cilad ah ee soo baxa ama beddelkeeda la helo. Arrinkaas ayuuna sheegay inaanu hadda ku tababarneyn ciidamada Mareykanka. Inkastoo ciidamada Mareyniska Mareykanka dhowaan ay soo saareen tacliimaad la xiriira arrimaha loojistikada iyo cilad bixinta. Haddana waxaa weli culaysi ay ka haystaan in gurmadka daruuriga ah uu gaarsiiyo ciidankiisa jooga furimaha dagaalka ama uu fuliyo howlgalla cadowga lagala hormaro gacanta, waa haddii ay dhacaan dagaalo dhexmara Shiinaha iyo Maraykanka, sida uu tilmaamayo Christopher Booth oo ah khabiir ka faallooda arrimaha amniga Maraykanka kana baxay kulliyadda milatariga saraakiisha ee taabacsan ciidamada Maraykanka. Waxa uu tilmaamay khabiirkan Ameerikaanka ah in mushkiladaha waaweyn ee wajahaya ciidamada Maraykanka ay ka mid tahay inuu ku qalabaysan yahay hub iyo saanado ciidan oo aan sahlanayn in si fudud lagu cilad bixiyo, sidaasi darteedna ay wanaagsan tahay in ciidamada Marayniska lagu qalabeeyo hub fudud oo ay sahlan tahay in furimaha hore iyadoo la jooga la cilad bixiyo haddii ay mushkilad soo wajahdo. Dalka Ukraine oo kale ayuu tusaale u soo qaatay isagoo tilmaamay in xukuumadda Kiev ay awood u leedahay in wixii cilad ah ay soo wajaha qalabka dagaalka ay ku hagaajiso furimaha dagaalka iyadoo la diraya rag cilad bixiyayaal ah, sababta arrinkaas fududeynaysana ay tahay iyadoo ciidanku ay ku hubaysan yihiin hub fudud oo intiisa badan garbaha lagu qaadi karo ama gawaarida yaryar lagu xambaari karo. Inkastoo Maraykanku leeyahay abood farsamo ay soo saaraan qalabyo kala duwan oo ciidan iyo kuwa caadi ah oo la isticmaalo, haddana waxa uu sheegay Christopher in farsamadaasi aanay awoodin inay si degdeg ah u hagaajiso wax waliba oo cilada ah, si gaar ah hubka culus ee noocyada kala duwan leh. Arrinta kale ee culays kale, sida uu tilmaamayo Christopher, waa in Maraykanku aan awoodin in shirkado waaweyn oo hubka farsameeya ama cilad bixiyo uu ka hirgeliyo goobaha dagaalada ama meelo u dhow, taasoo qasbaysa in wax waliba oo cilada ah lagu soo daabulo diyaarada ama maraakiib, arrinkaas oo ka dhigaysa hawsha cilad bixinta mid adag oo ku kacaysa qarash xoog leh iyo waqti dheer, waana arrin aan u roonayn dowlad Maraykanka oo kale ah oo wajahaysa qusuum kala duwan oo ay ka mid yihiin Muslimiinta iyo xitaa dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ay ka midka yihiin.